Mahabani, nimedata na wewe. Langu pendo jivunie, umeamua kunipenda mwenyewe. Pacho naendana na mimi, Vasale utoke na mimi. Mindo kingi malikia wewe, penzi lako nangangania. So tell me, ninapokosa be tell me. Ukija niacha minta kufa, punguza na wivu moyo na nyufa. Oh la la la. Mi mwingine simoni, my Valentine baby. Chezesha kiunoni ku baby. Cheza 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 kidogo, dumange zungusha mikogo. Wazungu wananitoka, mababy unanikosha. Taratibu ucheze na mimi, uteki mapicha uvimbe my queen. Wanatamani kwa jana iwezekani. Tell me, ninapokosa be tell me. Ukija niacha mimi nitakufa, punguza na wivu moyo na nyufa. Oh la la. Seko misango boy. Yeah. Oh la la la. Oh la la la. Mi amo.
Alata alata tila tila tata tata alata tila alata 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 tila tila tata tata alata tila.